time to do it. Badman Records. Producer Lego. Danny Uyo. Daddy Love. Producer Fanny. See your body D. 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 In the moto. In the moto. In the moto. Wese mama lamu pia kwangu amuna tabu nafanya byangu na muomba Mungu anisaidie na kipaji changu marafiki nilikosa moja kwa moja na dundoka ndugu kamira ninyanyuka sijali kireva na funika siogope mama siogope usinitishe kileva usinitishe see your body D see your body D see your body D see your body D, see your body D, in the moto, 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 in the moto. Na Kampala ngabugira, ekitufu ekikyamubugira. Nakomyewo kuva Juba, baluzunza nafunye omudinka. Ebigambo bye byogerwa, mulimba nja babyogera. Oyo muyaye dada, wagende Sudani dada. Kana Kampala nga bugira, ekitufu ekikyamubugira. Nakomyewo kuva Juba, baluzunza nafunye omudinka. See your body D, see your body D, see your body D, see your body D. Ini moto, iyo niyo moto, ini moto, iyo niyo moto, ini moto, iyo niyo moto, ini moto. Bogera, kileva jendi nange kola. Maisha ni kusafiri, ore ni mwendo nafika safari. Niripita chigari, walisema navulire chigari eh. Angari ya machomere, tazama uone mbele. Tuombe Mungu atubariki mama eh mama. Siyo baridi, siyo baridi, siyo baridi, siyo baridi, siyo baridi. Ini moto, iyo ndiyo moto, ini moto, iyo ndiyo moto.